wawi studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe studio tamani e oɗo saha saki ko mawɗo Ousmane Dicko yetti toon kabaruji gonɗi ɗoɗi. Hono ministre soldat sen leyɗe sahel gonɗe G5 mbaddi hande ley gallure mawde Tchad nde yo leyɗe Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Niger, Kanye e Tchad woni badduɗe. France ɓuyti doole muɗum heedi Barkanto. Yogaɓe kennama e ley guɓal chamal naɓirangal ley leyɗe funnague fa kaɓa e Daesh. Yimɓe jomɓen kaɓorɗo ɓe anda koko goni ɗu caami e dow gendarmerie kemasina ley laamu Ségou Kegne wattu 6h kikiɗe ɓe cuumi mobile aji ɗiɗi ka noon fay goto masin binaki. Cagantoɗo Birama Touré journaliste majjuɗo o maître Mamadou Konaté wi wala fu ko fama tafen e dow kabaru majjuɗo o ka noon korgol ana wonda. Eɗe goni toɓɓe ɗe men jogani o hande bisimilla moɗon e dow studio tamani. Hono Batou ministre soldat sen leyɗe sahal gonɗe G5 ɗe waɗi hande ley gallure mawde Tchad nde yo ɗum Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Niger kañƴe e leydi Tchad woni badduɗe. O Batou waddanamɗe miijade ko kaadimi en ande soldat sen kawri e dow muɗum ɓeydoreɗen faamu ɗe faccitago Oumar Waygalo.
Ley ngal ɗo kawrital dunki andi ministére ngaɓe nayiriɓe banggal ndenagoɓe kawriti e maggal wakkati joni ɓe gondi yaltidi ley hen ɗati faaɓe ƴeyal hono ɓe kaani haɓirde e jihadinkoɓe. Hakkillaji ɗiɓe keeɓi ley hen wakkati joni ɓe garan ɓe ƴewto yalla hono ɗum worri ko woni fana muɗum do wakkati joni faaɓe ndewa ɓe ƴeewa yalla hono ɓe kaani renirde lefol sahel ngel fo e maggal muɗum. Ley ngal ɗo kawrital wakkati joni ɓe ƴeewa yalla bawɗe heɗe ɓe kaani dartude faaɓe kaɓa e jihadinkoɓe ley lefol sahel ngel fo e maggal muɗum. Oɗo projet hollitan wiyde kamɓe dunki e ande banggal ministére yaako wakkati joni ɓe garan ɓe ballidira kabaru ɗo jihadinkoɓe gorri fo tawe e mbawi hokkidirde kabaru wiɗoɓe matin ɓeɗo yimɓele fou. Wakkati joni ɓe garan ɓe joƴƴin ɗon bureau martinowo ɗiɗo kabaruji wakkati fo ɓe kollitiwde galmu saɗɗaji ɗi union européen warta rondade ko yaata millioji jeɗɗi euro ɓe gattata hen. Micciteɗen wiide G5 joƴƴinama ile hitande 2014 ko woni fana muɗum faaɓe kaɓa e jihadinkoɓe ley lefol sahel ngel fo e maggal muɗum faaɓe ndena ɗum ɓe gaɗa dow hen yirwere.
Hono France ɓuyti doole muɗum heedi Barkane. Yogaɓe ɓe Barkane ɓe nattinam naɓama hedde funnague to fa kaɓa e Daesh. Ɓe soldat sen France noddiraɓe chamal keedi heedi leyɗe funnague to fa paboro wolde nde ɗon. Nenno ɓeydoreɗen faamu e ley ko Oumar Waygalo faccitani en.
Laamu français oɓe kollitiwide wakkati joni ɓe garan waylitinde ɓalal honno ɓe gondi haɓirade ley lefol sahel ngel. Yoga e avion ngaji maɓɓe gonɗi to Niger ɗum woni laamorde muɗum noddirte ñamayɓe kollitiwide ko yaata avionji ujunaji ɗiɗɗi fu ɓe mbaran waylitindeɗi wakkati joni nokku noddirteɗo Jordanie faa ɓe keɓa hono ɓe kaɓirte jadinkoɓe noddirteɓe diyas ɓe. Ley majjum français hollitiwide ɓamata anniyaji fa soldat si e mum en ndego ley leydi Syrie ndi ka ɗum e tawede fu ɓe garan tawede ley keeri leydi Syrie ndi faa ɓe bombo toon jihadinkoɓe gomɓe tonɓe. Ley majjunduɓe kollitiwide avion ngaji maɓɓe goɗɗi kasen gonɗi ley lefol sahel ngel garan wirfitade ley leydi france ndi. Ko waɗi soɓe ɓami ɗiɗo anniyaji sa ƴeewi ɗiɗo avionji cogguji muɗum an tiiɗi sanne fa hono lefol sahel ngel worri faa ɓe moƴƴintina ɗum. Ɓe kollitiwide ko france wari haɓade ley leydi ndi ley 2013 ko foti ndi woji sappo boniriɓe toon. Wakkati joni o Barkane waran wayltinde ɓalal ɗo ɓe gondi haɓirade ley lefol sahel ngel. Ɓe kollitiwide ɓe garan ɓamde ɗum honono bomboje ɗe mbawi faɗɗude ko yaata kilo ngaji capanɗe jeɗɗi ɓeɓe noddirta systéme GPS.
Hono avion ji walde jeegon kañum hélicoptère ngaji jeegon ɗu ana donta ley Mali. Garal ngal ɗi avion ji ana wawi latade fay janggo fa ɓeyden soldat sen Mali ɓe doole. Soldat sen yogaɓe naɓama leydi France, Allemagne, kañum Amérique fa warde leydi Russe fa ɓeydoro faamu. Kala ko jiɗɗon ɓeydude hakkillaji maɗon paɗe fa e dow bembal amen Facebook do studio tamani. Hono yimɓe jomɓe kaɓorɗo ɓe andaka ko goni warduɓe du e motoji tati caami e dow gollirde gendarmerie en keewi masina laamu Ségou Kegne wattu 6h kikiɗe. Goto gonɗo toon wi ɗi bandiji cuumi mobile aji ɗiɗi dogui du caggal koɓe gaɗi ka bonanda ka ɗum e tawede fay goto noon masin binaka. Keɗe ko haaldi e Oumar Waygalo.
Kegne wakkatu fitiri miɗen jooɗa fa min nani malfalla amatie nden noon ɓe iwri hedde molimpe bugu e ɓe filtri kaji o e natori lawol Ségou o koɓe jotti ko poso o tan nden tawi mobile goto ana dari mobile gendarme e mesbes ɓe suumi ɗum. Yimɓe ɗiɗon parti e ley saare fa ɓe jotti banggue nicide tidiani e banque ana toon ana wiya BMS. BMS kanko e almam chek bay tiyane mobile makko ana darano tegal banque o ɓe wari pine makko goto ɓe fusi ɗum coffre o ɗum ɓe waɗi ɗum défoncé e malfal nden noon nden tawi baasi ana e muɗum. Ɓe iwi baasi o ɓe jii photo chek Ibrahima Niassi ana e muɗum ɓe uddi ɗum ɓe jalti ley saare o wala fo mo barmini.
Etat islamique dun daesh an wondi e natinde malinkobe wombe le libito fa be kabo be jokolbe wombe chadele woni ko daesh fodanto yo kirondedal hakunde akmi e daesh le sahel sabi o golle wongol daesh le leedi libi farde algerie andini anya mudun jotade le mali andre bourgeois horejo cnrs andudo sahel fasane haldi alhusaine abatoure kedena umar waygalo
ko hani fu yewede lehna arande sinane do famana yalla be do sukabe jokolbe hodobe ngondi honobe poti hod wadi sabe jaba faabe nata e do gube jihadin koobe faame yalla hodobe dartata wakkati joni o yalla kabaru nayo gol bangal jawdi nonna so de do tobbe fu pama kata ne do wawa settade wakkati joni o hollitinde widno o do kabaru wordi ka sa jewi de do gube ana joggi bawde sanne fa yotti honobe ngondi hebirde sembe le leedi malindi sa de nyalawma hande gubal gal be noddata etat islamique kanye akmiibe fu be ngondi hirndirde wakkati joni o so neddo famay ko be sukabe jokolbe gondi tan waawa famde fa setto ko woni le hen bangal jawdi sa jeewi gubal gal be noddirta dias gal wakkati hande o be joggi jawlele mawde sanne neddo furdu wala dulludo widno be gori libi nyaloma hande no sa jeewi bawde mabbe dan cetti hewde sanne nyaloma hande no dun ne so biibe tenobe sukabe jokolbe faabe garbe nyiba do mali do dun haana habbude hore ne
President Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore silmini kiki de Kenya horoje MNLA Bilal Aga Sherif andini President Burkina o adi gubal mudungal fa kawral de ere aljengal du lato o liti sugula makko du fewde e kewal torraji fa wayde e war fa warde wayde de ere woduna handende hono chagantodo Burama Touré journaliste Majid o wi kabaru on wala fuko fama hen tafa Mamadou Konaté ana wonno e batu yottinobe kabaruji gaddo han beta hande do e wi makko wala fuko fama fa hande e awda kabaru kanon horgol ana wonda kedoden na Ousmane Yale Bouli fa be doro den famu
savez on est dans un
oro andi lele di gonden ni lam odu an andiraado denno darani be kabar horgongol ana kan tikkindu kumul fagasa yalla be kebe njito o journaliste darani be teutu golmo ana kani famminde yimbe ko mate le henfu yalla himbe no kumpito kabaruji yutugol o journaliste halaji kewd ana kale do kabaruji majjugongol neno so jamarde humpitam hebam famu e gol majjugol tullinigol
est assez inquiétante
hono hejo ballo mboko waltugol wakkati fa walla kominaji di kewa bawde fuddi beta hande do bamako do yo region ngaji motti kanyi tumbuti woni gondadi o projet dubi tati walla mu'inde nokkuje dokoje ndiyam awtade beeli kanyi e faabade margol dabaji yo dum projet baro milioji jetti ujinaye temdere dollar leydi amerika Ousmane Kone ministre hawalu cena e yirwere juninde halde imrena kilumayga kedodena mumini sendebu
ce programme est important parce que il prévoit
na fahejongo ana mauni sanne sabe dudu hani yafinde tidalaji kewdi yeru hemden diyamma faabude dema dun kanyenno nyamdu jimbawi noturade e hebirede kawrale watu jutundu le yidi yimbe yirwite hejongo wara nafude yimbe leydindi misali durobe durgongo kaddimu anda e du hani faabede dabare jike sinadde fa gundam boya
assurer la durabilité de l'existence
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji meden di keben famu tan to gundam to worbe jomben kabardo poy yimbe wonnobe le mobile jahano nge lumu echal ko be tili ko dun dubbe centi ko de nay mobile ngel du faande e nokku ton o won gorko goto pellado fatakara to hakkuno mudu e gundam yo kiloji sappo joy batte salike tetede jawdi mudum o nabama suudu dogotoro gundam fa o sawre betay o kamio nabanodo yimbe lumo ngabbi do bombure do lawol ntigar do hakkuno mudu e ansongo yo kiloji nogay e go sofero ono holliti fay goto masimbinaka teda de kasaraji lawol woni imade batu gaddo betay hande kutiala yo chaque fantamadi boire préfet cercle o hebi godo hakkilo o batu faminde yo faminde yimbe wadi tagal ko kasaraji kewdi ngadi ko batu wadi kenya janna do denagu nokkuji meden finatawa hawru fu ndardama denna nokkuji de sari kessa no kenno janna du le gure boyde du hala mudun halama Senjay to kulikoro to hono baade rewbe kulikoro anandarani fa njammina nyalande 8 mars e ngadi du batu fa nyalande hebano yambira fa sanne de kadude kabaruji dido hande kedde hedade yewtere ma ana yeso fa hande yenji jangu yewtere meɗen rewɓe.